More music on tunesjam.com.
Jilligas, find you on a dance con a jilligas. Jilligas, as a dance con a jilligas. Jilligas, find you on a dance con a jilligas. Jilligas,
Koya la Galila, Ifungo Kanta Ifungweba, Satulali Yama, Awakifunga Tunama, Koya la Galila, Ifungo Kanta Ifungweba. Satulali yama, na wakifunga tunama.
Aye, ye, ye, na ondokaje sasa. Kwanza na wainini wakati mmeachwa. Aye, ye, ye, na ondokaje sasa. Kwanza na wainini wakati mmeachwa.
Drip, 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 drip.
Fashion.
Post the TikTok shit.
Fashion.
And that's my last jet trip.
Fashion.
My new trip. TikTok shit,
fashion.
And that's my last jet trip.
Fashion.
My new trip to Lee.
Aye, ye, ye, na ondokaje sasa. Kwanza na wainini wakati mmeachwa. Aye, ye, ye, na ondokaje sasa. Kwanza na wainini wakati
mmeachwa. Kidonde mama, kidonde, kidonde mama, kidonde, kidonde mama.
Music on tunesjam.com.